Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ babetie nkwasɛm. Ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna ne mbɛkyɛ asɛm yi. Ɔbɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ no. Wasom wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ etu. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsiw tra ase na yɛabɔ mpae. Ɔde mfam ɔbɛmufoɔ mada wase wɔ akwannya wode ama yɛ nnɛ. Ɛda wase sɛ woama yɛhu nnɛ. Ɛbrɛ sɛ sɛ bɛwo sɛ hu da foforɔ te sɛ ni na wotwe foforɔ bosomfoɔ no afe foforɔ. Dom ka ye ho bi adwene yɛnte aseɛ ni ɛbrɛ a woma yɛbɛtie w'asɛm na ɛtuma no mu ahyɛ wo kristo din kronkron animnyam ɛda wase sɛ wona woadom so tie berɛ biara na woyɛma yɛ onyankopɔn gya ɔbaa no wo kronkron din mu ɛne yɛbɔ mpae amen me nua ɛyɛ nkwasɛm na nkwasɛm ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo ɛnnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Good Attitude Opens Doors and Opportunities. Good Attitude Opens Doors and Opportunities. Esu ban papa ebie ɔpono ɛne akwannya bebree ɛba yasetena ha. Ɛpono a ebie ma yɛn ebi ne yɛdie ebi ne nkɔsoɔ. Ebi ne ayaresa, ebi yɛ mpuntu, ebi yɛ kankɔ, ɛne mpagya, ɛka yɛn ne yɛ busua. Asɛm yi, ebetumi akan biribi wɔ Philippians chapter 4, verse 13. Ɔsɛ metumi adeɛ nyinaa ayɔ wɔ Kristo a ɔhyɛ me den no mu. Paul asɛm a ɔtwɛ kɔ maa Filipifoɔ yi, Philippians yi sɛ, ɔmfa ho ne nneɛma a ɛsie ɔmfa ho ne papa ne nea ɛsi wo n'abrabɔ mu no wobɛtumi ayɛ biribiara abrɛ a kristo ɔhyɛ ne din mu ɛde maasɛm yi bɛde wobɛnante ɛwɔ ɛdisɛm ankasa mu na ɛdisɛm no bɛda nnwuma bebreedi ma yɛhu yohane disɛm a Onyankopɔn nam no so ɛtwerɛeɛ ɛti mmiɛnsa ne yi mu a yɛnson ɛde ɛkɔ ɔbɔde aa ne yɛatɛsɛm baako na sɛ wohwɛ ɛtiri asɛm a ɛwɔ ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no a ɔse na Philadelphia ɛhoma a ɔbɔfoɔ no ɛde kɔma a Philadelphia asafo no na afotuo a ɔtu wɔn ɛho asɛm na me ne wo ɛbɛkyɛn sɛ wohwɛ a sɛ woka ɛdisɛm no a ɔsɛ nsɔre nson no ɔde obiara krataa ɛkɔ kɔma no ba mɛhwɛ saa safo yi yɛnkan ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no ɔse na Philadelphia asafo no mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ sɛɛ na ɔkronkronni ne ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔkura David safoa deɛ ohini a obi ɛntu mu na ɔtu mu a obi nso ntumi hini ɛseɛ menim ndwuma hwɛ mede ɛpono a wahini masi w'anim na obi ntumi ntum ɛfiri sɛ wo ahoɔden ketewa bi na wadi m'asɛm so na woampaw me din amen de wosi ha onua wohwɛ ɛhoma yi a nekenka mu aa na mekenkan hɔ a na ɛmede bebree sɛ sɛbia akenkan no koraa sɛ menekenkan hɔ a ayɛ na ɛyɛ ma nhɔfo a na ɛyɛ me anika na ɛma mehunu sɛ deɛ onyankopɔn ayɛ no 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 dia odi ne sabeka no obi ne obetimi ase no epe bebre ana onyame bi odom pruma ye ye su ene ye banti no ya na ma eponu mu eto ye hwe se o se the open door Jesus Christ no kura devil safo ano na sa safo okura yi e kire se authority and power to me any ahoden safo ne kura no na se Jesus kura sa to me na ahoden safo na he why ni odesenia obetimi ato safo ano mu ana puna Yesu ebia ma no hwa na betimi atum so tum so a hwan na betimi ebi pe se otia se se sa puno na oka wa sam the open door no e gina ho ma boni baka se symbolizing authority and power e ka se okra tumi ani ahoden as obi puno na obi ni ho a obetimi ayeden atum amfa ba bia samfa nya mfa to ho ntiro so nya mi so bebie puna ma wa amfa ho bebia wo hye biara se wo ba ma wa de super papa di a no kwasem ni onu a wo tie mi na e ma se mi a onyakopon na me so american ene se se wo da super papa di a e bi opono ene akwanya bebre e ma oba bi na oto oto wachi e wachi wura mami ya to wachi o wa chepa na oyobi a o abutre o wachi a oto no etie ma amamfo ba beto ne wachi e ba jibi di kwa eduma ana papa na odi mika aba beto bi e da kru de mami aba sori ahmachi abe shene no menyina ah ti baba ba 630 de kon de na ofra se se oto na duane ohwa na owure bi baye itihu kusu na baje se kusu atade e she no ne pabo asu no wesu we oba se wache wura me de kwom de menti yentem na ma meduane ni bi mendi no so bi gusu a me sese ase ah akomede me azu guru asese sei na opese mi wu ana akomede me me yentem me duane ni bindi na maame me duane bindi maame duane ni bindi aden na o chem ho sa ni na maame mbuwa na o jai ade a oye no na o trip rate na o hwe papa no ho no amane mbisa no hwe no tin eduane bigu mu o se afa salad ka ho fa garlic ka ho o yo se number na ho o se maame na gasa na o yi enam bi o to biara kokko number ko kusua baako o yi e ben se fish su baako na o re to so na re to so ma no no e wi ye no o chichire ye e de ma no o de ma no kwa na so be kan se me de mi to eduane mi ntua ka wo ma me se se mi bisa o hwe ene pua okoy fo okoy ma me oto no boye de obaye wie na na manfo fraise o moto o ha pa ba ye be dubi o moto o moko o ha na ka bi besi o be wana wa time oba na se o ma me me wachi e pe bi ato na me juma ye fo bi ye juma wa ha e di me pese e to wachi bi e ko ma o na wache ni nyina ne boy sey ne boy sey ne boy sey na ma mene se o ko bobo ke ma mene se sey no ho no bobo bi na se bi bi kan ho na ma mene se ne ma men kon kwitima o se da bi me a me konam de onyoma na ayden abre o ne biska we kwa tu echire na o de koy o wa mre ma mene twen ya be mre wiam ho na o de eyi ni bai ni no ma ne sa abre no Then the next day, no, I saw Baba told the same thing. No, I ain't sir. Oh, yeah, sir. To mommy watch his sir. Mammy, no, trying to watch him. Say, but yeah, I won't but talk. Once I will be didn't so. When you be at one or the other, Ako. The old Babu soon and say, Chidako Papa never to watch him. Or talk the Korean, no, what it feeling but to my toy. The old coin, it you know. Now, mammy, who wallet he and of five. Ado to we bia no be di di ni bi eja wallet wo enu nti na odi ti na so bia ma bi sa papa nsu a onso mba ho bi o ho na o hwe na card bi se no ma me free o fe no ma no se o ei pa cho wo a me no ka se me ni u die ba me to wa chi wa na na o se na o nyam na ma o se ka me hu no card bi wallet bi a hye ho a card bi a hye mu and I'm afraid of wallet, you know. I be dim her. Not so, sir, so well, as a man I'm a tall watching. Or say, eh, when I do, we be do, or say, me, we are singing, I may walk any, sir, what, you know, pass an abbot to honor. She can me card, me de quabruce, dear, me drumman, be a missica, some, I will fear by ye, a dear Sam, I could do a bruchina, because I mean I was our cardinal. Not see any more watching when I bra. Diana, a dear one, mother, than a dear chin of a panabai and over jay. To be Giana or Coyano. My man Antinica be a busum itchinsia itchy. I mean, of course, I turn watching because of a proper to be watching any cosso. Do ah, and I'll buy an ocas, eh? Watch your other horse, eh? I was saying, I may add to my china and yeduma. Now, Bessem no cobble, you know, so, sir. Very good, Nanya and Quana would talk watching now. Obey to me, any scan, because she'll be fufra, or cotton so between Amanaye and Cosso Ama, as you. Ba father ne ko be tan de kam ho kwa o ko hu se wa ko hu se le so an keke ke place keke ke bi ho no se ba ma me kan dise ah na ma sa ha o de me ko de na me mo scam me high side away papa na ka sa no ne ko to mu du e sa restaurant na se keke ka no mu si ano a o si ya fere ko la bi na she top white down black u bo ties so madam welcome say madam welcome mami hu ade ko na hin no na mi Welcome, son of the cotton. Cotton, I said, of which my friend and I about from your sea. And there, Eddie Queen. Mammy, we, and I, Jumano, Minibush, and Minubiara. A Jumano, I may be no, and I'm the shining, sir. If the Anibia Mopi be our bay, watching in the main, but she man will be her. And until my memory assurance, sir. We are aiming, presuming, bet your cassie, bet you be a cassie, base and an answer no. Make on a be a messy dining, me na ewaha, Hano Betna, we be a intermediate call. Was eh, who I am, Dua na. Why no home basabasa? Na overpay the anel or GBD be free, and ah, or cast a medium to the amin to a canoe. Na a ye me. The Jumano made a show, sir. Na papa na make an assam say, Obetubia went to a canna or your mate. And I behoved me who subine any said about boot to the city. Na free and air corner. You be out here no, or faune, ukron, and we bush in a brabetana. A dime me see amma, a wow dear. When a moon is ampa. Or say, good attitude, open doors and opportunities. Su papa, I be dear, a chaffle for no. And I'm not going to be a book wine, a day, a dema, yea. And it's no, so Yanko Ponce will be a crime be out to whole amount. Yes, Christo catch a few, that's as I want to say. Minimum you want born more than dear. Papa, my dinner, what more than bono, a yea, a catwalk cry, a Christo four, do what say, and a betting my dear mammy. But Pamo cry, I got a woofing. But you do at him, but my me and yes, sir. Ano pano, nshira. Papa no badu waka ukura na eme sinise. Wasi, edu yanu weyese utipu mami ase weti biya mubiya. Mami nyabutre, edde supedi. Mfangu kano wabo, pato mani bidiye. Ndi su, papa odane dienu. Namusu, ema ibi akwenja yade, ema ye. Eti diyebe suye fri mune se, yende supepedi. Na, si yesu kiso, punu biya ubiya tu wa mami ni umye ni biya. Sawa prono. Be no bit me a tomb, or tomb so we are, be no bit me be. Yamishrao, Yamin no, Yamin come home, sir. Why a crowd? na utie nkwasem nim se ututu abrabo ho a ebe fo kwa be akonya bebre so na tumi aboa wo e ma odompunu ayeden ebi amo sutras ne mumbai odon fo mo fo bada wasi wasa mba kwa ese be juma saba wo chen era wasi so akasa tro ma wasa menye juma o manyonyo no hunu ntuma na mopa se be ya bebi odompunu ama wo bada wasi ra di yesu di mu ene ebo mpai Onya so fa Kristo so kra je nkwa nda ya dombre nda ya kwa jida Onya o ma nda ensa ho fa Kristo so kra je nkwa e Kristo pia emu biara anyo yiraba e ya msomfo akwae fo na mede asami na Life Word Media Ministry so na mede breo ya mishrao telephone number 0244869499 0244869499 na me email hefordjackson@yme.com hefordjackson@yme.com nyamin shraw se wuti nkwasem dafofo so ebese shia bye bye